It's King Natch on the beat, so you know.
Abazanda, Balule, 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 Balule. Chance on Bali, Bali.
Yeah, ukuba bwino sana lelo nasu mina kuba kutola. Chenzo le kandande kona ba mpola. Nababu sana neshi mpopo mbona. Benginda bafundika nga ba popo mchola. I'm here to tell the story. Gana luchanya soria pote balandele lange for badele le fidoria. Pande katoli toli, munomu territory. Pole nenga fundi wana mamukulu nga baka poli. Alota no pepeka my dreams ayako sanga chesa. Eka le fio wansansari vele loku chensa. Kwisa, pesa papachi puna tete eka lepo. Balesa, niba mwisa mwala mwana la fulopa. Yeah, nyuda mwaka na pone nepa beta social. Maidia nebo na lelumba la sanga tawaba social. I'm so sure. Venga wana umechi posho. Pantu takwaba nga ingilisha ya taipo tosho. Let's go.
Wana wangona saguli la tiwe limozi. Sambaliga kwa manyazi ya gwira mtengo. Ndigo imba gudi ya ndu waga ziva puino. Original, original maimbiwe. Agufuna gudi ya ndipambane maimbiwe. Ama tiwa sanga derede. Nivo ururu wango linga dilita peni. Original, original chenzo mbani.
Eh, naliwino tukombe tuwa baka tuishapa. Nifimbo poke, jilatina kutamba. Yeah, tarina ineni na stapa. Na mwaka tule papa, nani mpoto na stampa. Tulimbo tuwa kumushata, siyoko kuine na kave. Keti nkalumbia kaka muntu kachave chave. Keteka nye sana kela imbo nanga kamugabe. Badabwa iti after iti, go after gonga chimbape. Na isai chef, wampande kwa kalambava. Valentu kapa big money, chile mbava. Ndaba, pinde mwana kuna luwala. Kanshuba mudala na mwani bakubala. Endi mwana patu kansov minga soka toa. Ukukwine bamishuba kuli inetemo baka tula. Wakemba wananja wanono chimwana bankana. Wakafunya kuisa supporti za mbyanga ya watana.
Wana wangona saguli la tiwe limozi, yeah. Sambaliga kwa manyazi ya gwilanga ya makenyo. Ligu imba hudi ya ndu waga ziva kwino. Original, original maimbiwe. Agufuna gudi ya ndipambane maimbiwe. Ama tiwa sanga derere. Nivo ururu wango linga dilita peni. Original, original chenzo mbali.
Awazanda. Hey yo Mr. Chips. Hey. Yeah. Evo tuchite fine nga natu mfobu na ngani.
KNP
Company. Vincenzo ya chukwa ndwa chai.
Records
24J Music, we in the building, ladies and gentlemen. King Fair Zamani.
Royalty. The king is here. King Nachibits, official.
Ndi mfumo. Mfumo taiteko.